galinha kundu, amanhã eu pé, eu pé. Nikoneshe kiasi gani, nakupenda ilo elewe. Nyumbani wanasema, waleweki bibi wewe. Ningekuwa na uwezo, ningekupa gocha o Versace, baby. Ningekuwa chibu Dangote kupeleke madale, baby. Muwite kebasa, utsenyoro na kuimbie. Haje, fali pupaja kucheze. Nitakupa moyo wangu, ukinipenda baby. Utakuwa mboni yangu, ukinipenda baby. Nitawacha wengine, ukinipenda baby. Wendo malikia wangu, ukinipenda baby. Ukinipenda crazy, yeah. Wherever you go, I'll follow. Yeah, go follow my, oh, yeah. Mudo mifika janai mwe, nikupeleke kwa mama. Nikutambulishe, oh my love, nikuvishe, oh my God. Mudo mifika janai mwe, nikupeleke kwa mama. Nikutambulishe, oh my love, nikuvishe, oh my God. Versace, baby. Ningekuwa chibu Dangote kupeleke madale, baby. Muwite kebasa, utsenyoro na kuimbie. Haje, fali pupaja kucheze. Nitakupa moyo wangu, ukinipenda, baby. Utakuwa mboni yangu, ukinipenda, baby. Nitawacha wengine.